Taarifa naye shia naye mwambieni bado nipo sana hadi kibanda nishajenga naye na tunaelekea kuzana wana asa ni mwache ntaishije mjini ni mwache ni mwache nani Ni popote Aza ampende peke yake amegwa mamake
Chapo sasa
Ampende peke yake amegwa babake
Chapo sasa
Eti ampende peke yake amegwa mamake
Chapo sasa
Ampende peke yake amegwa babake
Chapo sasa
Masaki, sito ala ostave, koko mishkaki, siva keshendo
ve. Analipa vipoba, analipa kodi, kanegize kininga kirenji vogi, tatizo la koshoga, chumbani ya unogi, kutuwa kifocha mende ya ujiwa tatogi.
Kwako akileta mafuta, bada mitandito, miepia kwangu super, miamala na salio.
Tutabanana, papa, tutabanana. Papo kesho kwangu tupokezana tutabanana papa tutabanana kama shukrani nyema kata tutajuana
asa ni mwache nitaishije mjini ni mwache ni mwache nani siendi popote Aza ampende peke yake amegwa mamake
Chapo sasa
Ampende peke yake amegwa babake
Chapo sasa
Eti ampende peke yake amegwa mamake
Chapo sasa
Ampende peke yake amegwa babake
Chapo sasa
Kama nana papa jino kujimba ati
Aya sasa, ukibanda minashuka Kadala dala, ino kijidia kususa Wenza kutwala,
ukibanda minashuka Kadala dala, ino kijidia kususa Wenza kutwala,
no kisusa Susa,
wenza kutwala
Susa,
wenza kutwala